dira chaka ke mamene mene tona din chabe muti muyo ke mora belango hanakanna dira chaka ke mamene mene tona din chabe muti muyo ke mora belango hanakanna one by one babi cheni muti muyo ke mora belango hanakanna one by one babi cheni muti muyo ke mora belango hanakanna Babicheni, habatle batlo bona tafule mudimu yena haitekile. Babicheni, habatle batlo bona tafule mudimu yena haitekile. Babicheni, habatle batlo bona tafule mudimu yena haitekile. Babicheni, habatle batlo bona tafule mudimu yena haitekile.
Kalibizo ke bayo. Kalibizo ke bayo landzeba landzeba ya 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 mokhosi takuboje nna ke na tsaba le ya bakantho ya nna ke pusha bophelo baka mokhosi takuboje nna ke na tsaba le ya bakantho ya nna ke pusha bophelo baka ke series bila bila ke movie aisa le ke baby la ke tsebo ka tsenya motho ba tsara la limiti Aba te big history ai sale ke pepila ke se boga fena ke moso eshe ke banyaga ba itsendele wa epa ba bana ba ka wan by wan ai sale ke pepila ke se boga tsenya moso eshe ke banyaga ba itsendele wa epa ba bana ba ka wan by wan ai sale ke pepila ke se boga fena ke moso
are tsai ba bichene ha ba ke ba bona tafule mudimu yena ai tekile ba bichene Habatlebatlo bona tafule mudimu yena haitekile Babicheni Habatlebatlo bona tafule mudimu yena haitekile Babicheni Habatlebatlo bona tafule mudimu yena haitekile Habatlebatlo bona tafule mudimu yena haitekile One by one Babicheni Mudimu yoke mora pelango hanakanna One by one Babicheni Mudimu yoke mora pelango hanakanna